Wargeysi da New York Times iyo Washington Post ayaa wariyay in madaxweyne Donald Trump uu doonayay inuu weydiisto wasaaradda cadaaladda inay ceyriyaan Robert Mueller oo ah ninka hogaaminaya baaritaanka lagu wado eedeymaha ku aadan faragelinta Ruushka uu ku sameeyey doorashadii Maraykanka ka dhacday sanadkii 2016. Madaxweyne Donald Trump ayaa sida ay wargeysyadu wariyeen aaminsan inay jiraan saddex qodob oo ah dana iskhilaafsan, waxaana ka mid ah isdabgaran waa ku aadan qiimaha xubinnimada beerta ciyaaraha golofka lagu ciyaara ee uu leeyahay Donald Trump oo afgaranwaaga kadib uu Robert Mueller ka baxay xubinnimadeedii. Qodobka labaad ayaa ah in dembi baaruhu uu horey ugu shaqeyn jiray shirkad dhanka sharciga uuna ku matalay Jared Kushner oo ah wiilka uu madaxweynuhu sodoga u yahay islamarkaasna ah la taliyihiisa, iyo tan saddexaad oo ah in Robert Mueller uu ahaa nin loo wareystay si uu madax uga noqdo hay-adda dembi baarista gudaha Maraykanka ee FBI-da maalin un ka hor markii loo magacaabay inuu dembi baaristan doorashadii madaxweynimo la xiriirta uu hogaamiyo. Hase ahaatee, madaxweynaha Maraykanka ayaa beeniyey warbixinta wargeysyada ee ah inuu doonayay in la ceyriyo Robert Mueller bishii Juun, balse uu dib u garasho sameeyey markii ay u cagajugleeyeen qaar ka mid a xeerbeegtiga aqalka cad. isaga oo ku sugan xarunta shirka dhaqaalaha adduunka ee ka socota Davos, Switzerland, ayuu dhacdadan ku sheegay been abuur. Madaxweynaha ayaa intaas ku daray inay taasina tahay caadada wargeyska New York Times. Robert Mueller ayaa baaritaan ku wada eedeymaha ah in dowladda Ruushku ay faragelin ku samaysay doorashadii dalkan Maraykanka ka dhacday sanadkii 2016, iyo macquul ahaanta in aqalka cad uu sameeyey is-hortaagid sharci oo loola jeeda inay caqabad ku noqdeen baaritaanka. Wararka ayaa sheegayay in Don Magahan oo garyaqaanada aqalka cad ka mid a uu diiday inuu u gudbiyo fariinta madaxweynaha ee ku saabsan in la ceyriyo Robert Mueller wasaaradda cadaaladda. Warbixinta ayaa intaas ku dartay in Don Magahan uu aaminsanaa Robert Mueller oo shaqada laga ceyriyaa in ay dhibaato weyn ku keeni lahayd madaxweynenimada Donald Trump, iyo in ay sawir kale ka bixin lahayd eedaha is-hortaagidda sharciga. Qareenka madaxweynaha Ty Cobb ayaa diiday inuu warbaahinta uga jawaabo su-aalo la xiriira warbixintan, wuxuuna ku gaabsaday inuu ilaalinayo nidaamka oo uusan ka tilaabsanaynin shaqada qareenada aqalka cad.